kukita fai bro. Eshamaliza kama danga mabisho. Paka nguli so lazimo ujue sho. Chaweza na ndo swali like yo chue so. Mechi mbovu tachafuzwa adi mtondogo. No no no. When you job got blow. Itie doni kishi zako zita flow. Mwenye demo atari ndo atauni zina drop. Yeah yeah yeah. Mitandaona na jiona queen drama. Pini na ipesa usawe ya mana. Tega uchumi pisi ntajibana.
Kanza kujileta, kadata na profile, niko wallpaper. Text mbili tatu tunaflata na cheka. Set up appointment, tusomane later. Tuko date top class, story na kugonga glass. Kachomoka chaf, niende washroom. Ile chance them, kanitilia vida wa flan kwenye glass. Kwa narudi nikambamba live, kakimbia fast. Next day, niko na machiz, tunateta. Nawonesha picha, wanabast, wanacheka. Mgini mindi chelewa, likuja na tractor. Watu ashamfu a long time washaweka. Kama shumilator, Jezebel daughter. Kasha saw body count, kavuruga data. Takutia ngeita, utamwagia paper. Ukimona real life, utaheshim filter. What you say?
Mitandaona na jiona queen drama. Spini na ipisa usawe ya mana. Kitega uchumi pisi mtajibana.
Tapoteo.
Mitandaona na jiona queen drama. Spini na ipisa usawe ya mana. Tega uchumi pisi mtajibana.
Tapoteo.
Kama shumi later, kama shumi later. She wanna drink my blood, shumi later.